ndizondwa ngabantu ndizondwa kumakhelwane andazi bandenzeni nakumakhelwane ndizondwa ngabantu ndizondwa kumakhelwane andazi bandenzeni nakumakhelwane Bandibize noma kumama azondikhulula isemzini wexoxa Bandibize noma kumama azondikhulula isemzini wexoxa Jola babantu mna bathi ndiqekezile emzini wexoxa bayandi jola babantu mna bathi ndiqekezile emzini wexoxa Kandibize noma kumama azondikhulula isemzini wexoxa Kandibize noma kumama azondikhulula isemzini wexoxa Ndabizwa ngamagama wonke Ndabizwa nangebhandindi Ndike ndabekelwa bucala ngabantu Ndike ndabekelwa bucala ngabantu Ndabizwa ngokulupa Ndike ndabekelwa bucala ngabantu Andazi bandenzeni nakumakhelwane